车。马扎诺杰罗拉，马扎诺杰罗拉，马扎诺杰罗拉，马扎诺杰罗拉。
Who are Lambe? He got it, Nelaya, he and the Missino Buga. Of Ruo Lambe, Kaigadi, Neti Wobi, Namata Yosisa, Nikera Matapa, Nanchere, and a Cherokee, Nemeko, where you are. Yame, Biko, Yamuru, Obai, he never did Ariano Buga, where the Biko one. Nadina Munya Ndi Machala Abamaku Kokem Baf Ulenole Ndi Naresi Now Saraga Nyambi Ebe Hana Nari Ari Duanga Obumbe Ayami Gunanya Higa Yame Kahamara Bibu China Nyama Obumbe Obukwa Juroi Gata Wahota Le Arewanya, Yamere, Yanu Rodu, Biko Kwana. Kini mere ojiridika njaruala Onaboa kana nakaria jezo mime Isi ni nolo ocha nole dobu mkegi Ajuju mweburu Akukindia onakama Unwe kwensu jitirevia Ebo tutu mugi nano gide noko Bikwa kinha kaja Nye ndine kwewekwe Ya mere Ojiri jezo Ni kwesiri inu oluai bi apa tozi ai
Kinene mo nanuru kubo nanuru alubo nanuru apango oye mama omega nanuru alubo nanuru alubo se nanuru apango
Oburu di anga oba Nihu onyezo mume kono izu agu agu nitore Okwisi Nibu chineke na gwanre anga ipile Otu akwa kaile pranya Kiko suwa ni hisiribu kebu nezia Yamere Yamere onwe gana Sike nime tarobi mdia Ike Ike
Chine waya danu rapambo Nanu ralumbo Nanu rapambo Unye mama Omega danu rolumbo Nanu ralumbo Se danu rapambo Onya mande moluo
Chine ke Ama mneno nolu Wereba nyadi leku nime waka Ama para mkoma Ni wapu kwa televisyon nite Ubo chichoro ujo Ilelewe Ndino nudo Nekbere gilizo zilezi Ma ubo chichoro Ndino wajo buojo Ilelewe Ndijia hage mihefu ọbụ kwụbọchị ị chọrọ wọfịn nche iri gị ebe agha narị ibe elu n'ụwa. Ajụjụ m wee bụrụ, ọ bụ na ị dejubeghị agha bidoro kemgbe Abraham? Gịnị mere ị ga-eji hapụ ụmụ ya ha nọrọ n'agha ebighị ebi wee na-arịọ ka ụlọ gị wee bata? Chineke, achọ m ka ị zaa ya ajụjụ ihe mere iji chọta ikpegide m. Ọ bụkwa mgbe nke a mere ka m ga-eji nwere ike ezi ozi Brother Lewis Sonny Okafor, editor Limelight Newspapers, sịrị ka m zie ụwa na Ideal People on Air. Chineke, ị chọrọ mgbe oge ị gbawara anyị tupu gị emechi ọnụ ndị na-ekwute anyị? Gịnị mere i jiri mee ka ọ bụrụ ihe aramahụ ime ụwa mara nke bụ eziokwu n'ihe ndị a na-ekwu banyere ụmụ gị? Gịnị mere eziokwu jiri egbu oge tupu o wepụta ihe? Ọ bụ na ị maghị na ọ na-eme ka ezigbo mmadụ chinwezie dọtị dọtị n'ihi ihe a na-ekwu banyere ya? Ya mere, gbapụta bịa sara ebe dị okwu tupu ụwa eme ka ire uwe n'anya ndị na-amaghị na mmadụ anyị bụ. Biko,
ị na-asọ ụbịa n'olugbo.